Jana Jibe. Baby, you really definition. Inataka tension. Taka nikuwazi, nataka nikupende. Hadi wapate questions. Boy, ndiyo wangu, unachotaka, yes I do. Pasika nyaga break iko kwa mgu. Usijipata jali tutaju. Kuzima chochote mipesa ninayo. Ukitaka chochote nambangu unayo. Wetamba popote na visa unayo. Na ukitaka chochote nambangu unayo. Fanya na rewind iwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa antena. Fanya na rewind iwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa antena.
Keep on the bar. Rewind, come back, a gun selector. Huu ndo lefunde mbao, wezi pata veta. We ni mzuri mpaka vinyo vya mahater. They give you compliment, sio hata confidential. I say
confidential.
We ndo number moja, yani tisa kwenye kumi. Toto mejaliwa zaidi parking ya lugumi. My weather, mechoza feather kwenye ngumi. We kiboko, we nyangumi, we ni moto, we ni kumi. Waki kukompeta kwa drau, mana we ufanani. Ligi kubwa, toletea tsunami. Unarudisha, chekechea for money. Mwanaji dani special kumbe mtumba grade one. The way you rewind back and forth ma. You remind me, kwa rama fosa. Antena, nikikukosa we. Bastena, tampatana. Nantena, natamani nikone. Mapema Omotola ojalade. Ulivu mzuri kila upande. Na refa dena nyange. Oh my baby, should I party?
Kuzima chochote mipesa ninayo. Ukitaka chochote namba yangu unayo. Wetamba popote na visa unayo. Ukitaka chochote namba yangu unayo. Fanya na rewind iwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa antena. Fanya na rewind iwe. Unazungusha antena. Kama unariwai, yuwai antena.